vanga kulusigiri na ye chigambo nkwagala ne chinne manda byense mukati ya yanjula wetwali manga kambugu ekintu ekyo kyannuma nnyo n'ensonyi nazo zanzita kyali kigambo kitono nnyo ekyannema okwatula okwepo mu mapanfiriza nasuna bamutwala yalinga muntu mulungi anyuma okwagala naye akagamba katono kati kannema okwatula
Nasuna
bamutwala
yabe wafini bamatizani